Bonke bayavuma ukuthi Natali yabulala Tjelo wayekhona iNatali neTransvaal Tjelo wayekhona Sazidibane ba